Hii life inaniconfuse, inaniconfuse. One minute you are a Christian. The other minute, oh yes, walikuwa mjaluo. One minute you are a Muslim. The other minute, oh religion is a scam. One minute, black beauty natural is good. The other minute, mkurogo ntazola. Sasa mimi nashindwa. Nikuongeleshe kiluya yetu, ama nikuongeleshe kihindi. Shikolekani shiri swami narayan hare hare rajadede javani. Amitimiti thur patalol, dijeni hudi kanda baliyel. Lege gorije hituri yar nur jate no jate baba barier. Lege gorije hi pake sutu aikarar. Ndio maana nakataa pretenders. Ukiona pretender mwambie risu.
Nasema celebs wanapenda uongo na nyinde ukimbia kununua hizo kata. Mnani confused. Sijai understand ile wave new fata. Wakisho achosha mnaza kuwacheka. Atichiki nani venye squeezy ya mechapa. Mnani confused. Mkisema stay humble nipunguze kiburi. But as soon as I act all friendly mnasema strip kwa jipackage vizuri. Mnani confused. Mkisema kasongo one time kila place. But ukikutena kwa ma private functions slogan inakuwa tena kumi bila break. Mnani confused. Mkisema wasani wasikule doya gava. What about teachers and doctors? Salary yao yutoka wapi? Tucheze undercover. Nani confused?
Nani confused?
How you wanna act like you don't take sides? Acting all neutral but towards elections. Everybody knows you gon' lean to your tribe. Nani confused? I mean, can you guys make a decision already? Juni kam juni nini munataka? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Mnani confused. Itu ni honest concern, sinipige. Mbona ile attention munapea Alisha kanini msipatie Kristo la sige. Mnani confused. We all know ni juu munapenda ikus. Moro police chini ya maji yeni babad. Ata kidenai man, we all know the truth. Mnani confused. Vile fake artist anageuka critic. I love the advice, lakini mbona wewe kutumia ndo make it my bro. What a pity, unani confused. Nazo double standards zime jam neti. Tupati udaku ya bills yiko pending kwa sendi. Tutaki jua who's petty dating. Nani confused. Vile online muna shine na wanisa. But kwa crowd na vitu ni different. Jumti kutana mnapigania picha. Nani confused.
Nani confused.
You know what these little things do? Mnani changanya na story ya forex. Ati sai forex imekuwa sim tu. Mnani confused. Maneno haya jiji si mageni. You can go ahead and call a brother fat, but don't call a lady big. Itaito body shaming. Mnani confused.
Mnani confused.
When you say
I don't like guys from the ghetto.
Na vile confessed kwa every single detail. Ya iyo collabo ya Dina Patelo. Mnani confused.
Mnani confused.
Ukisema
Ojeta ni bianyota.
When we all know you ain't got nothing on your name. Ukonjano me beat no me sota. Nani confused.
Nani confused.
Is it excuse as swears unichosha. Yoni nyota gani utaibiwa. You a lazy ass punk. Ebu smama uwendu pigi mboka. Nani confused.
Nani confused.
When you got my money and you don't pay back. Tena kona alpha kirka umechafua meza. Umeka mata diva akona njiz. Nani confused.
Nani confused.
Vile mnapea ama criminal pass. Then you ignore a good dude. Elafu tiki kurambo nasema all men are trash. Nani confused.
Ay. Nani confused. Nani confused. Nani confused. Ay. Wanda. Nani confused.